Bless the love for the man I can't betachi.
Nishoti baba
Vicky Van.
Kujeni muone, kujeni muone. Epeneza, ameweza. Kujeni muone, kujeni muone. Epeneza, ameweza. Oh my my epe.
Ebe, ebe, ametupa nguvu ya kuzidi, tunazidi kumpa shukrani bila budi. The more we give thanks, tunaongeza magoodies. Everybody, come give this and tell somebody. To tell somebody and tell somebody it's good. But Ebeneza, anaweza, yeah. That's why we sing, say Ebeneza, anaweza. Ebeneza, anaweza. Ebeneza, anaweza, yeah. Yeah, 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 yeah.
Oh my, my,
Ebe, Ebe, Ebe.